Lekoko la Democratic Alliance mo mmasepaleng wa Taung le tshwenyegile thata gore baagi ba tlapeng bao ba welang mo Ward 9 ya masepala wa Greater Taung ba be ba santse ba tlhoka thebolelo ya ditirelo di tshwana kana le metsi, kgelelo leswe tsa pholo le ditsela. Baagi ba tlapeng ba tlhokile lesego gonne bangwe ba wela mo Ward 9 ya Greater Taung mme bangwe ba wele mo Ward 4 ya masepala wa Phokwane. Jaaka lekoko re tlile go kwalela meyara wa Taung Kgosi Motlhabane ga mmogo le municipal manager Rre Gabana Kgosi go tlhomamisa mabaka a gore goreng baagi ba sena ditirelo. Re tlile go tswelela go kwalela lefapha kana municipal demarcation board gore ba tle ba re thuse go ka rarabolola bothata jo jwa demarcation ya dimasepala tse pedi tse gore baagi ba tlapeng ba kgone go ka bona ditirelo tseo di ba tshwanetseng mo nageng ya rona ya demokrasi.